some chose tricks. I never go and never so get ginger. I'm a tema for Gajinja. Now you are not. Oh, I am a tonyo mesa love, Najivago Katinja Gala sent. Event of your love, Navita Zengavinde Takasaja.
In the Chivanda.
Aye, are you?
In the Chivanda.
Aye, are you?
Napuka Chivanda.
Toinza kudamu kumenya motema, toinza kudamu kukaloberiza bulamu. Kale wekuba kufuna masanyo, ngafuna andia, ezo sente nkalu. Ebento bia lavo, bento bezevu, toya gala kutekamu, lababusa zipu. Tompaza mvideo nsawa kea, nomula wa masaringa, tedipea. Na yeba nange mwakula mtia, na basajia benda kusinonga, mkwabula. Kate wange no kombia, ebya lavo na vita nafuka mubanda.
I don't want peace.
Zetonyo meza lavu na jivako katinja gala sente.
Indi chivanda.
Evento vya lavu na vita nzenga vinde takasaja.
Indi chivanda.
Ayayu.
Indi chivanda.
Ayayu.
Napuka chivanda.
Anthem. Lavu jena soka moyali ya tabunga pata na mokambu alinga dobo. Nakubyo mutima gwange pako papunga ninga guba yucheza maziga pako. Bobo ya gala anze kuko wa keye yoke ya njeko anga sentori na. Nengu wa mutima gwange no fea. Lavu no jizinga zinga yonano yua. Kali kugamba siridira. Siribidiro mukono siridira. Kaba, nebo nefasa. Sichegu ya teranga sichefasa. Kambie,
tino.
Zetonyo meza lavu na jivako katinja gala sente.
Indi chivanda.
Evento vya lavu na vita nzenga vinde takasaja.
Indi chivanda.
Ayayu.
Indi chivanda.
Ayayu.
Napuka chivanda.
Kama kamuta. Elite management. Black Nation.